mama taniwa. Na uliva katoto itoto, leo mpaka koko iko.
Si umejibeba na chikizo.
Big DJ's Entertainment.
Wananita nuku ghetto. Nataka daktari Omari toka Tanzania.
Ngoma ina kesha mpaka
DJ the baddest. Pink DJ's Entertainment Mix.
Yari yari yari.
Unapenaga chocolate. Ma vanilla nila. Tam tam sweet. Kenga karocha mila. Benzi kole sauti watupai. Ukweli pambe moto kama mafuta kwa karai.
Easy.
Yari yari yari. Mi amor te amo. Te quiero y al lío muy amo. Cuyazo a penzi kwa peru. Mwenza conmigo lo chequele. Wana lina ugulia kwanje puerere. Sema upenda cho utakula chequele. Kinyama kurumagia kuchumia tembele. Na bila huruma unanichuza. Mambo unayabaruza. Mi mtoto unanikuza. We hai. Unachezaje kwaito, pokoro waito. You dey give me banana, your life is tanana. Unacheza kwaito, pokoro waito. My baby tuacheze shana. Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Rumba, che, zina toka cheche, tukigusana gusana.
Unapenaga chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweetie, ikichenga karocha mila. Benzi kole sauti watupai, kukweli pambe moto kama mafuta kwa karai. Okay. Na uliva katoto itoto, leo mpaka koko iko. Kito ni kulamba mwiko, saka fadi kwa taniko. Koko iko, mama taniwa, ya leo kiboko. Imezidi utamu, asa kukwacha we, ninde kwa mwengine. Teori sina, chisi tuwa cheze shana.
Tunashikana shikana, tunacheze shana. Che che che, rumba che. Zina toka che che, tukigusana gusana. Na kakara zako kinkiri.
Kinkiri,
kinkiri,
venga na vyo kinkiri.
Kinkiri, kinkiri,
kinkiri, kinkiri, kinkiri. Unanichezaje kwaito, pokoro waito. You dey give me banana, your life is tanana. Nacheza kwaito, pokoro waito. Mabibi, tuache,
kabando ngea insta ama snapchat utaona mamiji weka vimoji vifilter visura vyao vimenona
anafujusha
pedua na zao make up wezi pita mila kudouble tap mima uo uo wanavyo chisnap wanatukomesha status whatsapp we masepeto sex hairini woya sex hamisa mobeto sex lulu diva sex mama cookie sex. Yoke timwekelo sex Elizabeth Michael sex Yaki wapa sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex. Sex, sexy mama sex.
Kuna wanaovaa mawiki na wanonyoa vidukuduku kina mbalulu na gigi kuindalini na zuchu zuchu. Iyo miendo kitembea kama wanakanyaga tope. Fiuno vimewalegea kama wanapiga yope.
Tana shadow na sex. Vera sidika sex. Si umejibeba na cheki hizo haga ndani ya dera. Kwezi mitua minjo bazenga, chorea vitu maina, kujia vitu meja. Kujeni kupe motara tara, nataka tuende keja, tuende kudara dara. Excuse me.
Rewind that mega two again. Introducing the hottest DJ in town, driven by passion, control, by vision, and powered by mission. It's DJ Pink the Baddest. Your girlfriend's
Ngoma inakesha mpaka che,
mpaka che.
Tunachekecha chekeche,
chekeche.
Mwendo wa uteme tembete,
tembete.
Wenye roho chafu wapote. Baby, oh I love it, I love the way you do that to me. Let me want it for you. Oh baby, oh I love it, I love the way you squeeze me. Let me ride it for you. Ah oh, basi mimi njo, 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 nikupe manjo, njo, manjo, njo. Oh baby njo, 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 nikupe manjo. Yes baby njo, 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 nikupe manjo, njo, njo. Ah baby njo, 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 nikupe manjo, njo. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
Big DJ Academy for DJ classes. Call 0719-386-146. Bring with the best. Become the best. Yo.
Si umejibeba na cheki hizo haga ndani ya dera. Kwezi mitua minjo bazenga, chorea vitu maina, kujia vitu meja. Kujeni kupe motara tara, nataka tuende keja, tuende kudara dara. Chini ya maji kama utaki muadhara, nitakurarua kama simba ya Masai Mara. Ara, nikupate nikuteke, nitupe lugha ndi ucheke. Nikulambe nikumange, nikuchape, 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 nikuchape hadi unyambe. Excuse me. Iyo haga inaniita, inakata munite kula kama mchicha. Kenya moni takupo siku mzima, hadi ukiniona unenda kujifiche. Bunjo.
Bas baby njo, 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 nikupe manjo, njo, njo. A baby njo, 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 nikupe manjo, njo. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
Entertainment mix.
Toto super na kiono ni majanga ye. Wamukame we, ulivo fiti kama mina wajalanga ye. Mama sita we, I got a one pack, nite commando. Sipidi 4G, WhatsApp bila bando. Pakwa sitari taya, umenikamata. Unavo shine siyo mchafu kama mabata. I've never seen kama ulivo. Toto kiono kama gororo. Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha, unanipandisha mori kama Masai. Umefundishwa na nani we, umetoka udigoni we. Bigo za koswaga zinachanganya, nipeleke mpaka nichizi we.
Chomeka, 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 hiyo kini ya chaje. Chomeka, 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 pana unima kichonga. Chomeka, 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 hiyo kini ya chaje. Chomeka, chomeka,
Wako niweke mkandarasi, tajenga daraja la mapenzi. Warukia dhahabu na almasi, ili penzi letu lizidi nyoka we. Nashinaga mamasita, holy fire fire. Tamu nari nari yuani. Macho kama mnani anapendaka ninavyo sakata kandana. Mauno ya pwani ya ni Mombasa. Kisura waka waka meni kamata. Kwenye kiza totoro nitawashata.
Chomeka, 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 hiyo kini ya chache. Chomeka, 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 pwana mlima kichonge. Chomeka, 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 hiyo kini ya chache. Chomeka, chomeka.
Ah, 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 ah,
Kesho boka, nataka nibaki nawe. Nahisi nimetamani nikupe vya kukupagawisha.
Na nishakuona unavyoninyemelea. I'm not your ordinary girl. Chunga
sabu hisia umezikoroga. Na macho haya nagapazia. Tanasha umeniroga. We dada
masauti don't rush. You can look baby but you can't touch. Nasikupi yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea nikamoyo kangu kamelegea eh. Mapenzi mazoea. Ukini nyima upendo nitachanganyikiwa. Oh no 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 no. Mina kupenda kikweli. No, miso wale matapeli. Oh, no, ukinia chanta feli. Oh, no. Ukipenda unapenda kweni nilosema na maanisha.
And I see what you say my cookie thing. Kwa kando na nitisha.
Siwezi kukutenda wala kukejeli janja wote kwangu melisha.
I know you've been trying but boy don't you lie to me.
Nisito kudanganya.
Masauti don't rush. You can look baby but you can't touch. Na sikupi. Yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea. Nika moyo kangu kamelegea eh. Mapenzi mazoea. Usini nyime upendo. Niamini.
Sometimes what you dream can be receiving. Na uwezi kuvuna usichoki pana. Thanks daddy for giving. Usikuwa na umeme wala kepo. Izi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo.
Lebo kune gengi lepo.
Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua. So she now kwa tahagari. My sister squeezy shape wananunua. Uwe pambano kwa tesalari. Kila usisahau pesa maua. So kikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita. Nye no mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BP. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Oh love.
Njia ngumu nilizo pita. Mkanipa na jina mkasema ni itwe.
Yeshi. Kunde boy yeshi.
Na siku hizi wananita tembo.
Yeshi. Hata we ni yeshi.
Yani kama una tigo za kirembo ni
yeshi. Kunde boy yeshi.
Yani wanangu wananita tembo.
Yeshi.
Ninaamini Mungu yupo tena. Naongea naye japo sisi sauti yake. Nikianguka nitainuka tena. So usishangae waitembo na aso peke yake. Cause I know unapokiokota ndo kati ya kutunza ili kesho kisijepotea. Na unaposota ndo wakati wa kujifunza ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana ila mwenzenu nimeumbwa na subra eh. Cheki madiri ya navogongana. Cause nyota yangu ni ribla. Kuna siwaona lotumwa kunitukana. Vichwa vyao viko kibla eh. Tena sikuizi hata simbi sana. Acha washindane na ibla. I say one love kwa wanangu wakita. Nye no mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BP. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Oh love.
Njia ngumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema ni
I'm not afraid of the dark.
nataka daktari Omari kutoka Tanzania. Nda waziume leo kuna manzimi na nyemele.
Spinning the hottest tracks and mixing up the beats, it's Nairobi's favorite DJ, DJ Pink the Bass.
Nako fani katoto, ukikapa shoti mbili kena lainika. Toto kae beba joto, utatani huyu dani wa Morocco. Mkana katika nkama kako peponi, yeah. Mkana pakuwa nkama kako jikoni, yeah. Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani, yeah. Nikashai kwenye mwanga hatari gizani, yeah. Ukishika teni nika prakata 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 boom. Katoto katogo nika prakata 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 boom. Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania, anipe dawa za kiume. Leo kuna manzimi na nyemelea, kuna vile na mdaijo. Nataka kumsampo kaneli, ntasikia laha ndani alo, akinipa laha ndani alo. Kakeni katait kadogo, vile nilitoa Kenya mo, ililia kakifumbiko ya speedo. Okwankwo
prakata 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 mo. Prakata 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 mo. Ukishika teni nika prakata 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 mo. Katoto kadogo nika prakata 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 mo. Mtoto ukiweza ni prakata 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 prakata.
Nega swaga ila high kit. Tuku sipigi fake utokuta na bafeng.
Louis Gucci your brother.
Pengine glasses on
nakata mademu kari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu nganya simenu hai. Naganyama sishobo kia tango maziki buma. Still a sassy spendi mazo ya talking chika na uchuna. Oh baby what's your name? Uye uyu mwike nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Nguza self nita kukachi.
Watoto na pombe. Toto na pombe. Toto na pombe. Nilichofata ni watoto na pombe. Toto na pombe. Pombe. Toto na pombe.
Wananita sultano kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu. Aye. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na
vileo. Mwishuni, kuja uyu mwike nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe.
Oh my god,
Shingo migumi gingo oh yeah, yeah. Baby show me what your mama gave you oh yeah yeah. Love you too baby
love you shindo
you better
yeah.
Know hapo mefinya finya hivyo your tender touch oh my gosh hapa kende wanna fast touch you got the swag them can match
oh yeah, yeah.
Hamida eh eh Hamida, give me something. Hamida, oh yo yo. Hamida, kill me.
Basika, jiggy, jiggy, jiggy.
One more time.
In your fanya last time.
One more time.
Oh baby, fanya tena.
One more time.
Oh yeah, yeah.
One more time.
I'm jiggy, jiggy, jiggy.
One more time.
Feel only fanya last time.
One more time.
Oh baby, ni pete.
One more time.
Ni pete na.
One more time.
DJ's Entertainment.
Moto, ukiniguza misifikiri Baby kiwa chuma wende zima moto Wacha wapate kinyongo Wakichoka tupatane moro Wameshinda wakileta zongo Wanapiga domo kila soko
Baby wane go down, pina mukongo Usijali mama, kata viungo
Kale wana give to your body out You keep feeling nice in your body
out
Ziongaze tawila Umenifiata fiatu limi mdomo kwa kukawisina Umeniteka hadiso Ushani kata kata nyongo mani tuanga na mimina Telina kata mauno Promise, promise Utakuwa na me too And I promise, promise I'll be right there for you
When you're on fire
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 watu mewafanya, mewafanya watu chukie. Kando na utamu mama, we ni sugu mama. Na wogopi yote kwenye rombaya, wanataka kukuchoma kwenye fire. Kwenye rombaya, wanataka kukukata kwenye fire.
Timitida
Zikipanda.
Sote, machalo na kudai ni walipe wote. Uyo siyo wangu, uyo ni wavoke. Uliza majira nili watoka wote. Hey, my baby gali wacha drama. Panya kwa inyumba mimi nitahama. Hey, hey, naomba tu nipe mwaka kabla ijaisa ni kupe hama. Naisi na makande sana, keda yangu bado na makande sana. Naisi na makande sana, keda yangu bado. Girl, hey.
Naishi na ma conditions, naishi na ma conditions, yeah, yeah, naishi na ma conditions, naishi na ma conditions, yeah, yeah, yeah.
She want a $1 million man sharp on the money plan.
Kizo shida yani,
awe anavaa kupendeza, siyo shati na blazer.
Fine girl, then she make me do me can I believe. Na nika painting, so she to kana die. Swezi kata siwezi hide. Nisha kasome mbali.
Kasapu.
You wanna mess with my heart, no no. Nisha kasome mbali.
Kasapu.
You wanna mess with my heart, no no. Naishina ma conditions, naishina ma conditions, naishina ma conditions, naishina ma conditions,
umekuwa bad girl kitambo likuwa kudu. Nambiwa vitu nyingi unajifanya tuka bubu. Unataka kwa machali unajifanya uko skulu. All of none so man kama bado tuko skulu. Ikadu utanipaka mdudu. Machali wakikwita unasema kamdudu. Kialu ukali na kasubu. Wana kujisi wana lambanya kagulu. Nani cheza mi? Mona baby girl unani tesa mi? Libre girl so unani tesa mi? Mona baby girl unani? Hey!
Myself Aishina ma conditions. Aishina ma conditions. Aishina ma conditions. Aishina ma conditions.
Baby come to my bedroom.
DJ Painful Pants.
Come to my bedroom. I wanna show you something that you never see. Never see. Yeah, yeah.
Hey. Only you that make me feel what I feel. I feel so right. I swear you the one, you got my feeling when you hold me tight.
Girl,
I promise I gon' never make you cry. For your matter, I gon' fight till die. You are the queenie, let me give you crown. Now you're skinny, baby, sweetie brown. You are the reason why I switch up my phone. My baby boo, I don't wanna anybody call me when I'm with you. Girl, I like the way you do me, that is slow, slow. You never rush. I swear I'm not gonna tell you, give me more, more. My woman crush, welcome.
Baby, come to my bedroom.
Oh, oh,
welcome to my bedroom.
Oh,
I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom.
Oh, oh,
welcome to my bedroom.
Oh,
I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
DJ's Entertainment Mix.
Glass, glass, Cuba nazo zimewaka. Cash, cash, waiter wechafua hapa. Shot after shot ni long night. Meza iko messy tuna ball na bako za baka. Pay the price, wacha leo mini tonight. Mbota ni presidential, hakuna mavice. Dondo bado ni ile, bado tuna rise. See the feeling is amazing when you choose wise. Bado na shika na washikaji wa back then. Front row na mistari zilichorwa back bench. Walitupa bu before watupe shango. Sasa tumefika, ona chorus
ni ya kakwe. Nimetoka mbali na machali na mamazi hadi ya ni dema ifam today. And anything them I need for me come unconditionally. Love today, I give my, I'll feed them. Them I right for me, I'll leave it. And if you say you never did it, then you never really did it, you know. From today, from today, from today, from today, you know. From today, from today, from today, from today, you know. From today.
From today mi ndio from today. Mifanya ngoma kali mi ndio song kore. Kopendi ngoma zangu basi go away. Mushinda kama Red Bull niki fly. So nipate kwa bank, niki bank madola. Mfuke big it is jo inanona. Na haikuwa hivi yani ni mola. Sasa ona ona oh my guys the ballers.
Girl them, leo ni nado. Show up tonight, tunadili dalido. And my man them, leo ni nado. Pull up tonight, kuna mizinga waruru. Girl them, leo ni nado. Show up tonight, tunadili dalido. And my man them, leo ni nado.
Papala, papala, papacho, yanaita. Kifuwa chuchusa sita, mama sita. Kana hivi yo mister, chumepikwa ugaiva. Oh, usi change position, jabali full of perfection. Tilo na nyonga, you got me wanting.
Mwaga sija choka, ndiyo naanza sasa. Utamwa mahaba na tuta mama.
Wawili, inesuli vile vile tenda uli. Unaweza kumipenda tuwe wawili. Ama nikesi tuka nandi na ye ali. Basi tufanya vurugu baba.
Usiwe na shaka, kama kungata tangata utosheke. Na wana tuju, only you you. Hakuna mwingine yata kwa majuju.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 Willy.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune.
Kuza sexy pangi baby hizi kitamina. Mwene home quarantine tupige kambina. Ndo kabati fili yo stamina. Stamina.
Acha ni ngate. Utamu kizidi ni pesigino. Nizidisha mauno ni ikate.
mpaka kisikino niongeze na mikono. Onja ladha ya kibara, kuku kenyeji utapenda, bara tunajimwea.
Oh yeah.
Huyu mwenzangu utapenda.
Bara mileti, lakini pole pole nsijakileti. Tabia ya kwangu subti mama, kisupageti. Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 Willy.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Bebe, nikupil kama katapila. Nikukata kitu bila ukabila. Make you feel like a queen. Milele uwe wangu siyo baby mama.
Toto, toto wa mama, toto.
Toto, toto.
Toto wa, toto.
Toto, toto.
Toto wa mama.
Kanyaga tena mama rombos.
Ooh.
Rombos tena mama kanyaga.
Yeah.
Kanyaga tena mama rombos.
Ooh.
Rombos tena mama kanyaga.
Kutana na wengi sana, manene wadogo na wembamba. But I'm not happy without her, not happy without her.
Yeah.
Trust me, my girl, we've been rocking, rocking, baby girl. All of them are talking, talking, but you the one. Can you be the one?
Said I'll be the one. Said I'll be the only. You're my number one.
Number one.
Never leave you lonely.
Baby girl, you're the one. Vile na kufil baby umeka mna ubaya. Oh oh, asini papase kidogo.
Big DJ's Entertainment Mix.
Na minipimbe kidogo. Oh baby usinipe kisogo. Baby kwe kwenja gala. Kwenja gala.
Said I be the one. Said I be the only. You're my number one.
Number one.
Never leave you lonely.
Baby girl you're the one.
Like a pineapple.
Oh, Kali,
yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby love.
Would you kiss me daddy?
Baby,
to my addiction. I'll be here for a good time.
Yeah,
a good time. I could stay for a long time.
Yeah, yeah,
a long time. When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sanzu's on the baby, do some out. Give me love, you give me love, yeah. Do some out. One time for my baby love, yeah.
Kusabila, kunikamata, tulive nana mama. Nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than that. Ivo ni kusabila, kunikamata, tulive nana mama. Nikama kapa, changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than that. I see you, baby.
China. I bet your body look good in designer. Get the way you find nobody finer.
And I can be your violin, play to you all night long. I can be your Aladdin, give you all my own.
Taka my dear taka, I bend down taka, go down taka, come on get it. Taka chini taka, HJ taka, I bet it taka. Okay, you make my heart go.
Good to die. What's up, baby? I'm gonna take my good to die.
panda, yeah. Panda, now your girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you stitch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda, yeah. Panda na yo, girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo, girl, roll it up, my girl. Just panda, soges, panda, leges, panda, chapish, panda, rudish, panda, shukish, panda, ifish, panda, malish, panda, umiza, panda, tekitiza, panda, telesisha, panda, tetemesha, panda, fimesisha. Batman fi call and shout and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. Man dem a dedica dem wish dem fi on. A bad girl inna the place, yeah, fire.
Bad girl inna the place, yeah.
Double 01. Panda na yo, panda na yo, panda, yeah. Panda na yo, girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shukisha, shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shukisha, shuka, shuka, shuka na yo. Shukisha, shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda, yeah. Panda na yo, girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka, shuka, shuka na yo, girl.
Yeah, yeah.
Shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka na yo, girl, roll it up, baby.
Basi panda, fungu wa mkanda. Taratibu ni kukute kwa kitanda. Kesha ni panda, nataka nile chanda.
Yeah, yeah.
Ukichoka ntaku kanda.
Ushaje ntaki banda, haka para panda. Mundo freezer kama maje nisha ganda. Mime sanda, nimesha kuwa panda. I'm ready, Maru, and I'm ready, panda.
You look good every day. Let's take a holiday. Panda, yeah, panda, yeah. Shwari, not a man, it is hot man holiday.
Wanapenda odi dance, wanapenda shaku shaku. Zende, tip, tap, tip, tip, tap. Yani tip, tap, tip, tip, tap. Just wine your waist, girl. Wine your waist, just wine your waist, girl. Wine your waist, just wine your waist, girl. Wine your waist, dugga dug, dugga dug, dugga dug, dugga dug, dugga dug, dugga dug. Just wine, just wine. Shika mtoto kwenye waist bila kusita. Zungeze kwa kunia acha bila kasheshe. Mwenyeshe zote zote wapache yeye pagawa. Pupe za kifani wewe weze legea. Ya wine hiyo west hadi wewe utepuke. Na umpe maneno matamu hadi yeye nyauke. Usi mind huna linga, huna linga. Usi mind huna keja, huna keja. Usi mind huna do, huna do. Maisha ni mafupi, cheza na hiyo muda basi. Mpe mpa paso, mpa paso, mpe mpa paso.
It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwanasi wako. Na uchungi usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa. Cause leo ni kutesa.
the hits all the time.
Yeah, baada ya kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt, young man in an African shirt. Wave your hand and do the Odie dance and shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks for me, mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Ooh, naiki bamba sana wapi nduru wewe. Una kama ni noma sana piga kelele. Ooh, leo nikutesa. Ooh, leo nikutesa. Inatesa, 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 cheza. Cause leo nikutesa. Tesa.
Kona form, usiku to dawn. Bogi kuzon, imewasha kingdom. Keti mba tukukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn. Tho simpati kufon, nasikia ako salon. Tulo mindo the bomb, club pia imikrom. Bogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si who perform, rende pia ni wrong. Niko juya nyama ya bama na kachumbari. Na juya diabetes chati weki sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi wa shanza kuleo, mekali ya flow. Anasikia form ni kutesa, tusima lize kanji dumtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha.
Hii mwaka jo model arrow boy na dufla. Na hii ex jo mtaitafuta.
Kama ni peso natafuta. Ama demu natafuta. Kama ni chalu natafuta. Find it, find it, find it.
Kama ni peso natafuta. Ama demu natafuta. Kama ni chalu natafuta. Finex, 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 tunatafuta, finex, finex, tunatafuta, finex, finex, tunatafuta, finex, 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 finex.
Monday to Sunday natafuta, ndiyo ni swim ndani ya mafuta, paka na gonga na kupita, kama kuna to wezi nikuta.
EX inatuchanganya, panda kama bei ya nyanya, bado napambana. Imeni acha jicho nyanya, oh yeah.
Hata kwa sako,
sakula.
Triangle,
triangula.
Rekitango,
rekitangula.
Unapigwa na bibi,
wetangula.
Kwa
sako,
sakula.
Triangle,
triangula.
Rekitango,
rekitangula.
Unapigwa na bibi,
wetangula.
Kama ni peso natafuta. Ama demu natafuta. Kama ni chalu natafuta.
Find it, find it, find it.
Kama ni pesa unatafuta. Ama demu unatafuta. Kama ni jali unatafuta. Finex, finex, finex. Finex tunatafuta, finex. Finex tunatafuta, finex. Finex tunatafuta, finex. Finex, finex, finex.
Hii maisha ina formula. X ntaipata vipi. Na kuipata siyo regular. Hato pige wax tiki.
Hata kwa sako.
Sakula.
Triangle.
Triangula.
Rekitango.
Rekitangula.
Unapigwa na bibi.
Wetangula. Kwa sako.
Sakula.
Triangle.
Triangula.
Rekitango.
Rekitangula.
Unapigwa na bibi.
Wetangula.
Kama ni peso natafuta. Ama demu natafuta. Kama ni chalu natafuta.
Find it, find it, find it.
Kama ni peso natafuta.
Sioni ya mtoto kisomani, ajamja mpaka nyumbani. Kaja mpaka kukundani, kwenye kiti na chumbani. Sioni ya mtoto kisomani, akaja mpaka nyumbani. Kaja mpaka kukundani, kwenye kiti na chumbani. Oh baby, umeniweza. Oh baby, umeniweza. Oh baby, umeniweza. Oh baby, umeniweza. Hata bunduki na mapanga nasema tuwachani. Na sibanduki kama vepe isili kwa Somali. Unavongosha na jihisi kajura kisimani. Ah, maufuni kitandani, sebuleni mpaka na verandani. Nairobi nada, Nairobi nada, unapakacha. Hilo, Nairobi nada, Nairobi nada, unapakacha. Girl, Nairobi nada, Nairobi nada, unapakacha. Hilo,
Congo, Nairobi nada, Nairobi nada, unapakacha.
This is Nairobi's number one party rocker. Party rocker. Pink DJ's Entertainment, number one in the streets, for giving you those hot shell exclusives. Get with it. DJ Pink the Baddest is bringing you all that new music you're craving for. Lazma Kashike, Lazma Kashike, Lazma Kashike.